echini buta ebyesimye ebisumululwa ebinyiza omutima okumala ekiseera biriba bifusengero tewali mbeera ya lubeerero tewali kirimo mukama lwalikolola omukono gwe gyoli n'ebibyo birikoma ekibuta ekini buta ebyesimye ebisumululwa ebinyiza omutima okumala ekiseera biriba bifusengero tewali mbeera ya lubeerero tewali kirema mukama lwalikolola omukono gwe gyoli n'ebibyo birikoma
ogenda n'otunuulira obudde bw'ekiro bwe bukutte enzikiza zigizigi n'olowooza nti obaolyawo tebulikya n'otya ne weelaliikirira ekituufu n'otomanya nti ebyo bibaawo kuba buledda butangala
ekikutta obudde kiri buta ebyesimye ebisumululwa ebinyiza omutima okumala ekiseera biriba bifusengero tewali mbeera ya lubeerero tewali kirema mukama lwalikolola omukono gwe gyoli n'ebibyo birikoma ekikutta obudde kiri buta ebyesimye ebisumululwa ebinyiza omutima okumala ekiseera biriba bifusengero tewali mbeera ya lubeerero tewali kirema mukama lwalikolola omukono gwe gyoli n'ebibyo birikoma
tembeera bwezito bwezibeera musi gye tutambulira naye nkubuulire mukwano totya olaba ne yesu yaziyitamu bwatyo n'akuba era n'ajezebwa naye ekituufu
yeyawangula
ekikutta obudde kiri buta ebyesimye ebisumululwa ebinyiza omutima okumala ekiseera biriba bifusengero tewali mbeera ya lubeerero tewali kirema mukama lwalikolola omukono gwe gyoli n'ebibyo birikoma ekikutta obudde kiri buta ebyesimye ebisumululwa ebinyiza omutima okumala ekiseera biriba bifusengero tewali mbeera ya lubeerero tewali kirema mukama lwalikolola omukono gwe gyoli n'ebibyo birikoma ekikutta obudde kiri buta ebyesimye ebisumululwa ebinyiza omutima okumala ekiseera biriba bifusengero tewali mbeera ya lubeerero